roho safi nimekupa, moyo kainao, ni akili zaniruka, si ya chimba cha. Yeye haki miukwa, yani wapenda nao. Penzi moto unafuka, acha wanguwe wao. Hey, yeah, yeah. Na maumivu ya mapenzi, wala staki tena takuwaza. Hukunoga mapenzi, yani staki tena takuwaza. Oh yeah, atakuwaza. Oh yeah, atakuwaza. Yeah,